malawimusic.com. Nyimbo za Chimalawi.
Y'all already know.
Kuluza ineyo eti. Waluza makina eti. Kuluza zosezi eti.
Tricky beats.
Una makani. Chibana. Waluza nazo. Makina. Tired of stressing over silly things. Bola kapese zina. I'm down with your love right now. I'm down with your love. I'm giving my love to another. I'm giving my love.
Salida kuja madoseji yako mlako Meno mandisie wadi ndiwa na zirango Osa ene na fumo ndiwe fano banda mwambu Suko na zago meno zigo ndela mwini Mwina chitao ni umazimfa ukaswiri Nisa na mimami yue maakilis Wata ya makino sadesedu andizi mbiri Time will tell what say we like game you loser Kama iku kumanize nifana ozunza Play this on repeat wherever you are Tima wamo tusuo say we la nao chuka
Nikamo kuvela zinkani Kandi sungila kampeni Sungamba anga mapulani Nanguza over and over